Fresh out from NigerRemix.com.
Bendisoika Hokuma Nokundi Tatanjani Nokuba Dia Quandam Kelana Bendisoika. I'm here to stay. I'm here to stay. Handy in town.
Hey, I'm here to stay. In chance. This is over lap and it didn't be look like Nobakutani, like Imele ilale nkosi kwabathe bangixhasa noba kunjana soze ndivume uphela amandla apho nisuka khona kekho khe wazofika apha futhi ndiyayazi njani into kuma uphakathi mlilo lidangatyo ngenocinywa nangamanzi esaso siphiwo qha sihamba nobizo ngamagama ndizobela abantu umfanekiso benza bakholelwe bamelane nentshutshiso ndizazi ndingumoni kodwa uzungandilahla ithixo apho nisuka khona ngoku sendifana nesixo Zinyi chepe nkule nazo, zitsiba macingo Kuli ndo za bandu, zichayi tufa iki mniko Enga yunga biko kwe mali, kuchabalali zipiwo
Bendi soika Hukuma Nokundi tatanjani Nokuba Dia kwa ndamkelana Bendi soika I'm here to stay, Andy and Dow. Hallelujah, Zamazu, Kagandi Pelelisi. I'm here to stay, Andy and Dow. Hallelujah, Zamazu, Kagandi Pelelisi. I'm here to stay.
Namundi rapper, no banger rapping up webe. Ndivumeleni ndinike ukutya kwendlebe Ndivumeleni kwenzela indlala ndigwebe Sizoba lapha ndiyoze ndinyuse le ndebe Lena yinqwele ikoloni yonke mayikhwele Kufika ilixa loba lo mfula siwele Hayi asoze ndinikezele mlenzo lumele ibali lam Xa ithuba lindivelele ndizovulela abantu bam
I'm here to stay, Andy and Dow.